iyadoo la ilaaliyo bilicda degmada Bardaali. Waliba dowladda hoose ee degmadaasi olole nadaafadeed ka sameeyay wadooyinka shalgadiisan ee magaalada, iyadoo kaaladaas qaybo shalgadiisan ee bulshada si kor loo qaado nadaafadda iyo bilicda degmada. Ololaha nadaafadeed waliba ku qayb galay xogayaha dowladda hoose ee degmada Bardaali iyo ururka hanraabta, maadaama nadaafaddii muhiimadda bulshadana iyo tanti la ku qayb geliya. Xogayaha dowladda hoose ee degmada Bardaali Dhaaye Xasan Buuley oo warbaahinta la hadalay iyo waliba uu soo shacabka ka dhiirigeliyey in iyo ka dadaalo nadaafadda, sidoo kalena waliba uu soo mahadnaqay ururka hanraabta oo kaalin weyn ku qaaday ololaha nadaafadeed laga sameeyay wadooyinka Bardaale.
Sisin baragaa itan ololaha nadaafadda degmada Bardaale yawaga geeka bilaawni maamulka degmada aragga hoolis shal socota maybe sin baragaa itana in aanay degmada hooliya shal socota abni yasef ay degmada dib u habayn la kowada oo sisin baragaa itana iskorgo jo in nadaafadda ay bilaantay dunyada hooliyo dareerta maybe sin sheegane geeka gobolku may ku edaay faday degmada Bardaale in aanay dadka oo nahay qashinka ka gamow oo guriyaalka iyo aanay minatay oo aanay keentay nadaafad xumada ay keentay bakteeriyada wada may ku fadaana in aanay joojan qofkii oo nahay magaalada mismiinshay hortiis ha ka gamay la ku bilaaw geeka may ogaadaan in aanay la ganaaha doona $20 lama beer haragana la hiri doon maamulka degmada eedan la shaqay olole nadaafad eedan la shaqay walbadan dhibaatay isin baragdan ololaha nadaafad may la kara iimaanka nusiyay una nadaafad halka shaqay markan leena may basayn ku baahna ilkoogin rumoysadaasan leena hadii lan ka bari gala waa ka bari ilkoogin rumoyna nadaafumo nasiib daru may baan ku baagna degmada Bardaale eedeyada seen amaanana waxyaabo badan ay ku shaqaytan dib u dhiska degmada ay ku shaqaytan sidii seen baragaytan soo gudub meel ka dhismada iyo antarloojay ee dunida walba ay ku shaqaytan may basayn ku codsadaana reer Bardaale in nadaafada ay ku shaqaytan degmada sidii baragaytan dhisanti horumar aragteed ku tilaabsadi gudoomiyaha degmada oo walaalasan ku sabab lahayn in kale ilaahay nasiibkiin ka weeli may baan ku baahanna degmada Bardaale in aanay nadaafada ka shaqaytan baayaha ardayda la koosa kashankana ma aan weelo doognay goobo oo ay u man oo aanay lika guboon suubi doognay may baan ku baahanna saacadun la ku bilaawo degmada Bardaale in aanay nadaafada si fayl aan ka shaqaytan lanki baa hortiisa ka gam lanki biinaalad hortiisa ka gam lanki la marshay jare awaamirta maamulka degmada Bardaale aan hoggaansan waayay may baan ku baahanna in aanay gacan bir ka qabada doon la ku bilaawo geeka wal raashin diyan araga korn nadaafad uma in araga korn qashin la isku gamo in araga korn may baan araga korn aragdeeda waxyaaba dhay raashin nagado daawo nagatayna walba mingmingaan gala doon waxyaab badan ka shaqay doon degmada Bardaale hormarsha isku shaqaynaan eed iyada la aragdeen kama santin may baan baahna in aan ahay sifayl in isku shaqaynaan ilaahay nasiibkin seen kuwari ilaahay nasiib aragdeeda la marshay jare er seen kuwari maran seen shaay la mis seen shaay sadis seen shaay lo ku bilaaw geek lanki min shaay hortis qashan ka aragna talaabo sharci ku qaado doogna maana ku heri doog oo dheera seen gashan oo gaabna seen gashan lo ku bilaaw geek degmada Bardaale dad yama in sheegane in lanki hortis nadaafad uma dhibaatoona ka aragna talaabo sharci ku qaado doog wa salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh
dawladda hoose ee degmada Bardaale waliba dadaalanka jirta sidii walan qowda lahaytay burburka wadooyinka, nadaafad darada, bilicda iyo sidoo kale sidii kor loo qaadan lahayay qaadista canshuurta bulshada si bulshadan hela adeeg dhameystirana.